Hey, what's up? Well, I'm Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew.
It's V, DJ Panther, the mashup gun.
Aki dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Aki dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Nilimwita hey kuja straight kilimani Msupa libambika nikisema ye ni mali Na hang na majika ni form to na kill Ini doba safi na nigenge imeti Babingine real kishika mic mimzi Kolabo siyo free tukipopo na brizo Na kwanga wameti wakijita wasani Wana kwanga wameti wakijita wasani Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha Juu kuna time nili dating sisters Wanafanana lakini misi daiti flow Kiyo mavitu ningumu kuotofotisha Wote wa Somali Halima na Hadija Unapimanisho kitumio mapicha But kitu real sure se kuchanganyisha Na figi ya Shaquille Ati dance la donjo ni dance ya maju Dance kishika mumazungu shampoo
Now hear this.
Neti kuna kwela pen, kwela wezi rate Kwela uki rate, pige 10 over 10
Makwela mapen, kwela wezi date Kwela uki date, lazima uringi again
Makwela wame Eva The TikTok divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha Makwela wame Eva The Insta divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha
Like a boss
Double tap kwa content ya koka peng Venye kame piga tansi umecheki nika ten Ati black chocolate ama white vanilla Wote mina meze ya mate tikitoko diva Aki sijui waliko senini liu Kujibile wo ipiga watengeza mafilter Na ring light kuisha chenye wamebakisha Ni tipsi kwenye picha Slide for the D to the M What a beauty suneza nita beast Wako baby yara cutie ya wanna be your bestie Nili kucheki gram nika penda nika kutext Mina die kukam then ukam do nikam
Neti kuna kwela peng kwela wezi Kwela uki rate, pige 10 over 10
Makwela mapen, kwela wezi date Kwela uki date, lazima uringi again
Makwela wame Eva The TikTok divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha Makwela wame Eva The Insta divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha Alo Mina dai kusuka na sieku itabidi chali yake ajue pengi wetu Kama simba na kawe masepetu Mina taka kapu waka kuflosuku kwetu Na dai kendi super crazy Kadem kamevai na kakona jegi Tuteke hama diva tuende kwa BNB Alafu tutashare tujuu wako wengi Hawa super nika watanimaliza Juvile mi ushinda nikisimpuko insta Tamara macho tuzi na niita Kawera waga keki na kame nimaliza Neti kuna kwela pen, kwela wezi rate Kwela uki rate pigi 10 over 10
Makwela mapen, kwela wezi date Kwela uki date, lazima uringi again
Makwela wame Eva The TikTok divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha Makwela wame Eva The Insta divas
Siku mingi jo
Lazima utaitisha
Kodi jena
Kanirate mama joko best na mama ni peng Bila dent nyuma pia kobler Alini chiki gram makapenda na kanitext Anade kukam then akam do ni kam So baby kuja hivo
Usi worry baby doll
Kuja hivo Kuja hivo
Ivo ivo ivo
Kuja hivo So baby kuja hivo Usi tense baby girl kuja hivo Kuja hivo, 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 hivo Kuja hivo
Halo, body jena asapa
10 out of 10, kani rate mama joko best Na mama ni peng, bina dent, nima piako blend Adini cheki gram, makapenda na kani text Anade kukam, then akam, doni kam So baby kuja hivo
Usi worry baby doll
Kuja hivo
babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo. So baby kuja ivo, pussy dance baby girl kuja ivo. Babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo.
Allah, kuna venye na ji feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikutia my miss. Akinipa hiyo kiss mathematically breeze checky. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Juna kudai nilisare kwa tukuote. Look best, tukia chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kide hadi ngong ha. Niko malin lap, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Unajua unanga form, ukijipa kakolon. Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu huni boni, madema wana do.
10 out of 10, candidate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nima pia ko bless. Ali ni chiki gram, akapenda, na kani text. Ana deku come, then I come, then I come.
So baby kuja ivo, usi worry baby doll, kuja ivo. Babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo. So baby kuja ivo, pussy dance baby girl kuja ivo. Babe kuja ivo, magi, magi. Ivo ivo ivo, magi, magi. Babe kuja ivo.
Na cheki baby kuja hivo. Juka ni luku unapigaga na finyo. Na nikapua kazuri bila maringo. Na yeu kuja kwangu wakitaka mante domingo. Juniko single, jiform zangu indos. Nupiga gode na nashukisha na ino. Na zimeshika anadeni teme jing jong. Pua kuredi na shanta kuchezesha ding dong. You hear me hit song, ati luku best. Nataka umetokia na vest. Na na manifest kukupenda kushinda yo ex. Baby kani test, tukikuja kwangu basi dek. Juu kifika unezapata niko na the rest.
10 out of 10 candidate, mama Joko best, na mama ni bang, bila tent, nima pia ko bless. Hali ni chiki gram, waka friend, ana kani text, ana deku come, then I come, then I come.
So baby kuja ivo, usi worry baby doll, kuja ivo. Babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo. So baby kuja ivo, usi dance baby girl, kuja ivo. Babe kuja ivo, ivo ivo ivo, babe kuja ivo.
Tuende form now come na mangwai. Nisha baite indio tukate tuwe highs. Ama dam zimeshika anadai nguze thighs. Najuu ya ukuwa mfriki anadai mshike tie. Awe pum pum mau petit ni legit. Kana penda mula na kugroove tuna beat. Awe pum pum mau petit ni legit. Kana penda genge na kupost on repeat. Nisha brr bada dana nida brr bada gal. Mina penda mapetit na mapum pum kiasi. Kadem tuka savage kana penda tuku medi. Katoto mali safi kana bomba na jeki. Joni besti besti so ni legal testing. I don't mind confessing, doni anze mechi. I don't mind confessing, I can smooch your jeggies. My lady wine time, unanipandisha nyege. Awe pum pum, mau petit ni legit. Kana penda mula na kugroove to na beat. Awe pum pum, mau petit ni legit. Kana penda genge na kupost on repeat.
Nikona dem, mwenye kuna dem tia. Uza flani ekifika na wachangamkia. Mata scene kabaridi sezi nkatulia. Wata leta mzinga mbili no petisho pia. Nikona dem, mwenye kuna dem tia. Uza flani ekifika na wachangamkia. Mata scene kabaridi sezi nkatulia. Wata leta mzinga mbili na nikona dem, mwenye kuna dem tia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. An kuna dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selecta ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka gopa to miondo kwe mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wa kardinali. Cheki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na octo. Alafu nimekumbuka usisawe ya ukungu. Hini big tune kuwa biba karabu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja bigi manzenski efiti. Ankona dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. Ankona dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na
Wanjiru wedera, ukiulza nataka, unakata. Unataka, minataka, niko madidi zeni ya manyata. Love, love form konyaki cake na kataska. Usiulize nini, mindo master. Meka 12 tunachangalisha madawa, mafala na rizarada na wagawa. Niko maje kuliko magician. Chiki mresh, mresha malalisha. Nakini text, lazima tanitisha. Nakitisha, lazima tafikisha. After two, karege na madame. Pale siboka katenda mashiyo mabe. Na mandegeza mabe. Be, C,
system na jidate.
Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G nadai tu relax, tukidishi. Minji nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G nadai tu relax, tukidishi. Minji takutigi tu vifiti kwa kiti. Takutigi tu vifiti kwa kiti. Takutigi tu vifiti. Maze huyu de mtam sesa. Kill na mavai mtam teka. Mr. Tijo mindo body bender. This way that way vile unapenda. Chacha kikudigi utaba kitu kilema. Kushi akudigi akuwache ukihema. Mpita uchi hazai. Weka mini kupe asali. Mr. T siku wizi umeanza kuwa lonely. Si wachochi nimeanza kujinoki na juu ya COVID. Siko ubaya ni venye sina doshi. Awiti sunajua na kumind. Come home maze ni kusanitize. Najua quarantine nimepata appetite. Manzi anachonga jaba kama ye ni rasta. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Nadai ni kudigi ni kuseti kwa kiti. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nataka doba zangu zisoze ka injili. Nizoze mara moja, nizoze mara mbili. Ai na wapoa ni wavue kanchiri. Wapoa kuja form kwa medungi ya mamini. Mpoa kona tatu, mpoa na mpini. Mpoa na manati, mpoa wa mjini. Chuchu wengine wanasema mini sosa. Wengine washacheza doba zangu ya kutosha. Wengine wanasema nikidhigitha kolabo. Anisawa kukami na baki na waosha. Wengine doba zao ziko chini kama carpet. Wengine na wapeleka na rada mapuppet. Luku diriba ilikuja na jacket. Juu ya maduya ni shama da sache. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Minji takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti. Takudigi tu vifiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti.
Yeah, me love the way your body curl, curl me so nice. Yeah, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you up my life.
In the morning.
Yeah, me I love you in the morning.
Same
time giving me a money. Call me anytime that you want me. Now you want me, now you want me.
Pum pum pum, mina ipiga miche lady. Nikudiki fiti, nicheze na hizo jegi. Uneza kucha 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 home my lady. For you ni shadai, ya ni sosa na kuketi. I'm poa mechipeba, ila kama candy. Mpoa, neza pikisha malap ma weekend. Ali niko on, isingwai na kuseti. Venye niko ganju, nashiki wa kipeti. Walai, nadai nikudigi usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie vivi. Nadai nikuchiu, nikubloka. Big G nadai tu relax, tukidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Minji nadai tu relax kidisi.
Denge alinipigia denge akisema ye ni lele na kati madenge. Wota shembesha talikuwa njege. Aliwakewa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia denge akisema ye ni lele na kati madenge. Wota shembesha talikuwa njege. Aliwakewa matembe akiwa na malele.
It's the DJ Panther, the mashup gun.
Cheki denge alinipigia denge akisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembesha talikuwa njege. Aliwakewa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia denge akisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembesha talikuwa njege. Aliwakewa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni. Nikipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Nikipiga show ya pili na kula kapa miambili. Show ya tatu na lipua na mamili. 38 kuna rapa na niweza. Atakuja na mwa Kenya kulabu misi taki minatua doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni kende. Nilikusho drill na tawazi songa mbele. No wonder izo lyrics hazinanga atamini. Rudy Dago brush it off ndo nitishi. Lyrics headbazi kuna masters bro. Niko hunting na mafia. Piga tiki nite gwizi. Tunacheza na matiti kila wiki. Wezi feel fit jungewe
kugusa kubizi kwela juu ya maji aliruka mara 50 cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge wota shembe shaka likuwa nje gali wakiwa matembe akiwa na malele cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge wota shembe shaka likuwa nje gali wakiwa matembe akiwa na malele
nimeeka lele malele kuzitoka na venye tumezoza inasikika di Europa one in coach nikipula puyo bomba lakini kama Isaac ayu 18 and over nisa sita na ona kuna njeve kenjani na kaveve nkisiza wrong rende amelia jolipati wa mawembe kapwa sura maembe na mwitangati mwende
cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya matenge wota shembe shaka likuwa njege aliwakiwa matembe akiwa na malele cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya matenge wota shembe shaka likuwa njege aliwakiwa matembe akiwa na malele
amenitrace ame pull up na mini kuteremsha toja mdogo hadi chini stingo zote utadhani mini fisi yani litolopa manzi yako joe chisi ah tunalinko daily utati analia mana vivo tafadhali kuwe siri tunalinko daily utati analia mana vivo tafadhali kuwe siri
anakujo kubanja anakujo kuneko na mapimbi anakupongize nyeziko stingi emba emba pesa harima ya maguangi mapinju kugengi na zoza kainjiri adi 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 sosa ngoma zangu ni za kurombosa goshodo ilibaki kidondosa adi luku luku fisa topo achini ni mafosa adi adi hu adi sosa bazenga
ameni tresa me pull up na mini kuteremsha toja mdogo hadi chini stingo zote utadhani mini fisi yani litolepo manzi yako jo uchisi ah tunalinko daily utati analia mana vivo tafadhali kuwe siri tunalinko daily utati analia mana vivo tafadhali kuwe siri
it's a secret ikabaki ni t-step dema minisuka anadain kule inje umaroto usherati ni ya pinterest piki piki ponki tuki vibe no the interest bang nika dark skin juicy ice cream pull up that panty nikiris na bad bitch umaroto dark city ni ya ma eye blink tuki pull up ina baki ya ni fine fit ya ni peng kila siku wana ni dress akili ya mana veva kiena ni umeni mesu umeni test what's up umenecha on red niko stress venye msupa ako blessed
ameni trace ame pull up na mini kuteremsha toja mdogo hadi chini stingo zote utadhani mini fisi yani litolopa manzi yako jo uchisi ah tunalinko ili utati analia mana vivo tafadhali kuwe siri tunalinko ili utati analia mana vivo tafadhali kuwe siri
unauliza niko wapi niko rurasho inika nairo mind your business 254 nani follow manze kama jiza disciple kapa roundi minapandanga kama chapo
Stop it! Stop it! Stop it! Vota tujai bugda, tugo nyere, tugo nyere, tugo nyere!
Kipao
Wanauliza niko wapi niko rurasho Inika nairo mind your business 254 Nani follow manze kama jiza disciple Kapa roundi minakandanga kama chapo Kauna luga enda westi ikatuke mamboch Kani ngoma minasikiza nga world boss Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones Saze nyukto pizo kwa roundi huko New York Niko insecure ili design ya sauti sol Mademu ameparaka dansa wa Willy Paul Kwela ni nderere nderere ya lafu ball Roll model wangu manze si ni Brida Law Nikidai tumbler new press major joe Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko Shereza kitanda silete matanga bro Keleleza mkun badwa zipasui cho Mtu mina rank maze pipi na Dior Keleleza mkun badwa zipasui cho Eti tulienda wapi situ kwa jibaga jack Tulienda wapi situ kwa jibaga jack Ay, jibaga jack, jibag na jag Jibaga jack, jibag na jag Jibaga jack, jibag na jag Totoliza tuko wapi situ kwa jibaga jack Hey, jibaga jack, jibag na jag Jibaga jack Jibag na jag, eh, jibaga jag, jibag na jag, watoliza tuko wapi, si tuko jibaga jag, eh.
Mulango kubwa kono rumo kuchoma pole ya zima man, dawa ya mwezi ni teke ndo ponyo na migo, chatiza movie toka mbioto ne kivumbi, tukifuate yo kivuli muto na vunja vifuli, eh. By the way sufuta dingo kama mbuzi gang, furthermore pono chomeo na mwaruba ini bang, bang, tuki wakisha kwa toja kuna black chang, kakutachisha istoru na lipisha mitiani kwenange watch, wafise tulikulanga chuo kwa toilet wa money rock faster, kelele naifanya na Bengele na madabika ni mende nenda kukiseo kameno tatu
Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag
Chibak na chat. Tutoliza tuko wapi si tuko chibaga chat. Chibaga chat. Chibak na chat. Chibaga chat. Chibak na chat. Chibaga chat. Chibak na chat. Tutoliza tuko wapi si tuko chibaga chat.
Ladies first, lakini ndume before. Socha nifungue verse, kwa verse nifungue raw. Sezi cast, sezi pass, mash mina tapo. Baby girl indo rada, tena let's go.
Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel no mana na insist. Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel no mana na insist.
Chucky. Stories za hatu waga risky. Na mara most hizi vitu zishagi fit. Na bado tuna risk, bado tunashika feelings. You're just a friend, sikujeta koti this deep. Venya tuliklik, tuka vibe, but I miss you. Sana kumiss, kila tenke ndaga missing. Na mini jisi jako sim, so what you doing to me? Just be my queen, I'll be your king, now will you marry me? Say my tipsy. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable.
Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel no mana na insist. Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel no mana na insist.
Empress na kufeel. Out of 10 unakulaka 20. Na uni madana hizo hips na majegi. Hop on my whip ni kutembeze weekendi. Plus unajua mini full GP. Kiku call, respect the call. Jo minajua rada zako unapenda mafom. Na miku na tuko show ni bebe alone. Awigine si watakizi sipendi. Sweet one Cinderella. Kam ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshoni ya alone El Patron jo anapenda. Sweet one Cinderella. Kam ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshonie alone El Patron jo anapenda.
Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel no mana na insist. Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel no mana na insist.
Don't mind me, manini. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usitense mina kamsai. Tata inadai, natenje inadai. Lakini stoke minta kamsai. Nasina ID, nabanza akiuliza we msho minta kamsai. Ati sita, 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 sita. Ati don't mind me, manini. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usitense mina kamsai. Tata inadai, natenje inadai. Lakini stoke minta kamsai. Sina ID, na banza akiuliza we msho minta kamsai. Nita, 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 nita kamsai.
Colorblind, badhisia naingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuandula, ninge itwa New Balance. Between life, farmer, school, li career. Bitch, I made like 4M, goja sasa this year. Niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog, nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna demu huku unje sezi manage. Na wanaanza kuniita ati Kaliba. Shots zangu zote kuwa loaded niko ndani bro. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mradi zangu kote kote uta white star. Niko kwa ndege kitu na beat. Ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi dance mina kamsai. Yata inadai, yateje inadai. Lakini usoke mita kamsai. Nasina ID, na bonza akiuliza we mishu nita kamsai.
It's me, DJ Panther. Yeah. Well, he's the mashup god.
If beauty was a crime, ungechajiwa death sentence. Lover, but I'm obsessed with your face. Juu ya vile umetulia, uko poa, umemaintain. And if you're dada, mi niko ready kukuwa bente. I say girlies, nataka nikufanye my miss. Nataka nikukaribie lips, nikukiss. Mwah, nataka nikuspoil na my gifts. Nikupeleke Dubai vake. I say girlies, nataka nikufanye my miss. Nataka nikukaribie lips, nikukiss. Mwah, nataka nikuspoil na my gifts. Nikupeleke Dubai vake. Ama Maldives.
Lirikali niko ebo, mestari ni legit. Kwa kitanda sunaweka tu enabled.
Physically niko stable, light out ka upepo, najua mini nani kuwa malo. Baby girl when I'm fine, mambo mob jo si die. In short, ninataka vako zako. Mina die ni kutrace, vacation to the west. Empress ni kuoe huko ngambo. Mali safi ni mlegit skin, kala ni mpriti. Ni lazima ni mfanye ile mambo. Waist size ni mtin, ukishuka chini big. Unajua huko down majabu. Personality mami usha ni malo na kufeel. Na kupenda venye huo na ni handle. Simna rada ye ni nani, ni amo. From tene toka indi za zamani. Ukidai kumteka, make sure na ni weza. Lazima kue physically famous. Musically top plaga, mapenzi kanibamba. My miss, I hope utani acha. Nikidai kumu impress, ni lazima ni mtext. Unajua ni na pull up na impreza. Akubie ni kapress, kama siri what's next. Kwa yakili ni mecheza maesabu. Mana vivo itabidi wa metini. Na mook, ni na pull up unajua mini G. Mini mgori ni na rizadi wa mama. Siyo dumba mze, ni na kipawa.
Mimu ngechaji wa death sentence. Lover but I'm obsessed with your face. Juyo vilu metulia ukopoa ume maintain. And if your data mini ko ready kukua benten. I say girlies, nataka ni kufanya my miss. Nataka ni kukaribi ye lips ni kukiss. Mwah. Nataka ni kuspoil na ma gifts. Ni kupeleke Dubai veka mama Algalis. Nataka ni kufanya my miss. Nataka ni kukaribi ye lips ni kukiss. Mwah. Nataka ni kuspoil na ma gifts. Ni kupeleke Dubai veka mama Algalis.
Wah 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 wah. Fanya machambos, marinette. Wa 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 wa. Do me a do you say fanya machambos, stimulate. Wa 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 wa. Do me a do you say fanya machambos, marinette. Wa 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 wa. Do me a do you say fanya machambos.
Akili ni siku ya madon, siku ya mabossman. Watu wana joke boy. Indele zone mbosho yako jondo inakubonga. So piga order ya kitu budone za sort. Mbono na baki home. Baby doll sutokea mini taku sort.
Mbono na baki home.
Hakuna kubaki home. Baby doll, piga shower 24.
Hakuna kubaki home.
Mbono na baki home. Hakuna kubaki home.
Yeah.
Mbono na baki home. Piga shower 24.
Leo tuko pati na maji. Pati na wazing. Pati na wanati wenye wanapenda jing. Pati na mapeng wenye wanapenda sticker. WhatsApp ulichuja last scene. Ati chorea uba tunacheza na manyanga. Na ukicheza cheza na hama demu atakuramba. Napenda form na pia napenda shada. Usibaki home na unajua kina wanga.
Unanga maform, unanga mado. Staki ubaki formless na kutolea form. Hapa galo na kutembeza kila sehemu. Nishimo gani za kanairo mimi sijano. Hapo hapo penye kumewaka ndio nataka. Faster faster niko na mbugi ya warasta. City ramsha nukate nyama kilo saba. Zimechacha na niko na mangu na bada.
Mbono na baki home. Baby doll sutoke mini taku sol.
Mbono na baki home.
Hakuna kubaki home. Baby doll piga shawa 24.
Hakuna kubaki home.
Mbono na baki home. Hakuna kubaki home. Mbono na baki home. Piga shawa 24.
Ati black chocolate ni fine melanin. Bana toka nikapate. Kanapenda genye mi wanapenda. Soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa chako. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikute ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga kwa wakando. Tunapika katrio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako asha nipenda. Toto wa nyumbani, toto la home. Kenya girl kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch koi party, vibe ko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. TikTok anapenda kuzitoka. TikTok anakonga TikTok. TikTok anapenda TikTok. Big bomb bila kona big bomb. TikTok anapenda kuzitoka. TikTok anakonga TikTok.
Yo yo yo. Easy bad wa lie to a form.
Hello.
Like a boy.
Nataka this. Antaka that. Unasikia huu baby girl. Anataka tutu kafu. Anapenda mukuchu. Anapenda cash. Na anapenda jobu seti kabla tuanze ku. Antaka this. Antaka that. Unasikia huu baby girl. Anataka tutu kafu. Anapenda mukuchu. Anapenda cash. Na anapenda jobu seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda mukuchu. Sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu. Sema cash.
Ayo.
muko juu na mashashi. Kanapenda muko juu na mabashi. Akiona muko juu ana blush.
Leo ni weekend na gala mekama. Na dai ni mzeti ya na dai ni mkafu. Tuko era za mababi wala zime nice. Wapua ni wa sexy na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda uki wine, ninapenda ziki move. Your body body
fine. Leo niko busy, wapoa ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisipuma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapol. Cheki yo, chunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kukado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Atika anapenda muku chua, sema cash. Muko chuu na mashashi. Kanapenda muko chuu na mabashi. Akiona muko chuu ana blush. Kanapenda muko chuu sema cash. Muko chuu na mashashi. Kanapenda muko chuu na mabashi. Akiona muko chuu ana blush.
Anapenda muko chuu, anapenda cash. Kama rada siya pesa baby girl uweze mkache. Uweze mkosa bukla weekendi na her girls. Wakiteka joma buda masponyo wako na guap. Awezi panda manche ni uba kama unadai ya kam. Na unasikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Na unasikia nataka nini, anataka titu kaf. Awezi
panda manche ni uba kama unadai ya kam. Na unasikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Na unasikia nataka nini, anataka titu kaf.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda muku chuu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze kusmash.
Atika anapenda muku chuu, sema cash. Muku chuu na mashashi. Kanapenda muku chuu na mabashi. Akiona muku chuu, ana blush. Kanapenda muku chuu, sema cash. Muku chuu na mashashi. Kanapenda muku chuu na mabashi. Akiona muku chuu, ana blush.
How pretty is your neighbor, juu wangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba, venye bana liben. Nilizubali ya tenda, kizubi zubi gang. Nilicheck, nika check, again and again. She's a ten, kame Eva. Kasipo geuzo, kataungua, nika diva. Kana sumbua, kana fanyadi mina shiva. Nasina kiwa, mina cheza shua. Kata jipa, suna nijua. Bang check, confirm, nisha kemba katam. Na venye joka mevaa, kame kaa, kame ni jam. Na bado si jangama, taka ni jina ya gram. Na inafanya na jam, bana inafanya na jam. Taki na kati, taki taki, mina taka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Na chini ya maji taki taki mi nataka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Taki na kati taki taki mi nataka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mi nataka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Mama tipsy fetish yangu wa gavani. Yani bora kona bunda ready na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy she be my queen. Kana dunga dera kana taka mini cheki. Pale kwa hip kakitak mimi kuisha. Kwanza kakiuma lipsy mika shani bakisha. Sai mina sip malika menifikisha. Naona mini kichizi msupa ni bang check confirm. Nisha kemba katam. Na venye joka mevaa kame kaa kame ni jam. Na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Taki na kati taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Taki na kati taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Sana.
Masa, masa, masa. Kitu kizuri sana. Tiago.
Demo time ina tick ndo ananiambia na nitaka pia ha. Ubebi dola wezi niachilia. Kama ni rada napenda gaza kumpandilia ha. Ubebi dola wezi ha. Demo time ina tick ndo ananiambia na nitaka pia ha. Ubebi dola wezi niachilia. Kama ni rada napenda gaza kumpandilia ha. Ka fine one kaizi.
Like a boss ha.
Masa, masa, masa. Sandi mbaya anataka noti na mpa manoti. Masa, masa, masa ndio mbaya anataka noti na mwaga manoti. Masa, masa, masa ndio mbaya anataka noti na mpa manoti. Masa, masa, masa ndio mbaya anataka noti na mwaga manoti.
Ushajua mindo king kwa hii game. Acha ku waste time kuja uroll na gang. Chorea vako za mapenzi ya ziwezi. Washa kishash kwanza na upitishe iyo chain. Sitambuli love kona rada mini gangsta. Kamota mine neza kuchoresha saba. Usenze kuni daddy mafilosi lete hapa. Hapa ni meet
party proper ni kuijamba.
Ate mote mina tick ndo na niambia na nitaka pia. Ube bidola wizi ni achilia. Kama ni rada na mendangaza kumpandilia. Ka fine one kazi.
Masa ndo mbaya. Anataka noti na mpama noti. Masa ndo mbaya. Anataka noti na mwagama noti. Masa ndo mbaya. Anataka noti na mpama noti.
Nikimedi na mashasha. Jaribu chingani mamare utapata. Viyato tumepigani maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono ka unaona uko tipsy. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi tuende hivi. Jalala siku tano nona kama ni tachizi. Ata nikikosa leo nda kupata. Kama kuna ngori ita kwa disaster. Siku mingi jo baby nimekudata. Wachak sita sita baby come hapa. Kama unani feel. Wachana na mi. I'm honestly just a humble rapper.
Na hukuwa na T. Maina ni nabi. Niliwa show ingoma itawangwata. Nikonda na buka nikimedi na mashasha. Jaribu jingani mabare utapata. Natutu mipigani maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono ka unaona uko tipsy. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi tuende hivi. Jalala siku tano naona kama ni tachizi.
Dombo
bam bam.
Yako fresh, yeah ndio the best. Lakini sa
Nyash ndio hana.
Neza try kuteka chance. Nipige road test sidhani.
Nyash niya mana.
Inabidi nwede lulu. Ndiyo tu solulu. Nki hope tu
Nyash atapata.
Uyumanzi yako fresh, yeah ndio the best. Lakini sa
Nyash ndio hana.
Dema kona sura flag tummy. Lakini hapo nyuma analax takabathi. Si lazima ziwe biggie. I swear as long as tu ziko tanjabo kiasi. Sikatai we ni mrembo I know. Uneza tingi za kiuno I know. But uwezi panda ndege bila passport. Na siwezi spend dough bila asno. Apart from being romantic, miukua tu pia asthmatic. Napenda iki move kama heartbeat. One drop ina cause adi earthquake.
Uyu manzi yako fresh, yeah ndio the best. Lakini sa
Nyash ndo hana.
Neza try kuteka chance. Nipige road test sidhani.
Nyash niya mana.
Inabidi nwede lulu. Ndiyo tu solulu. Nki hope tu
Nyash atapata.
Uyu manzi yako fresh, yeah ndio the best. Lakini sa
Nyash ndo hana.
Wanjiko wagarada za mafom. Anapenda kuilik ni kama ni lollipop. Painting na kanapenda mandom. Yo kwa ga light skin shida hana bom bom. Ah, minataka nika kembe. Nika treat nika peleke adi heaven. Kani Nyash utabai adi jegi. Bora kamevai na mimi nishaka daddy. Ay, baby girl kanapenda hip hop. Mpate TikTok akipiga intro. Msupa hana Nyash lakini maringo. Ay, wacha kiburi jo punguza ego.
Uyu manzi yako fresh, yeah ndio the best. Lakini sa
Nyash ndio hana.
Neza try kuteka chance. Nipige road test sidhani.
Nyash niya mana.
Inabidi nwede lulu. Ndiyo tu solulu. Nki hope tu
Nyash atapata.
Uyu manzi yako fresh, yeah ndio the best. Lakini sa
Nyash
something
ndio
must hana. Man, kasi nyapsi ni Nyash. Mini jina penda cash. Nyash nyap nikibash. Mindo Mr. Nyam Nyam. Uliza wako madam. Magizan nikinyam. Nyash ina club. Nyash ina club. Uyu chaji yako fresh. Mimi ndo the best. Napenda big Nyash kwa sana. Cheki ndogo zinaweza. Kubwa zinaweza. Face na thighs. Ando mi ni mali clean. Na wewe ni mali clean. Mbona siku feel. Mbona wepe sindi feel. Mbona na resist. Mini na insist. Mimi Johnny G. Mimi mwenye na G feel. We ni nani?
Uyu manzi yako fresh, yeah ndio the best. Lakini sa
Nyash ndio hana.
Neza try kuteka chance. Nipige road test sidhani.
Nyash niya mana.
Inabidi nwede lulu. Ndiyo tu solulu. Nki hope tu
Nyash atapata.
Uyu manzi yako fresh, yeah ndio the best. Lakini sa
Nyash ndio hana.